Namhlanje njolwa ngokuligumi kaeva ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje njolwa ngokuligumi kaeva ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe moyeni 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 namandla ndiwathathe embokweni mayibizwe ingoma mayibhotywe imbola maziwe indonga mayibizwe ingoma eliya masabathi bathi siyabathakatha bakhusele moyo ngcwele ubashiya njani na yaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise matente yaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndingena ngentlanzi yomlilo ndichise matente ndiyaqaqamba ndingena embokweni ndivuthe ndinshiye emlothweni ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifunisizathu ndiyaqaqamba ndithemba uvila ngeke ndiphinde okwesithathu ndiyacela ndifunisizathu ndiyaqaqamba namhlanje njolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje njolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe moyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni
kutywatywa ushintsho ngakho ndoda enyekhuzayo kunzima kukhala amaqhuza konyuka amahlomo bona kunzima kontemekwana yikhombe ngentonga indoda eculayo inika ithuba lothetha babamba ngenkolo tate befunga sinemani qabhela amatyholo bethi qakala ndilandela ngehlomo xhumaxhuma ungalimala lihlomba ingoma ndithathe moyeni amandla ndiwathathe embokweni iinkosi zindibiza inkokheli ndifana notata umaneli phumelela idabi ndihamba neenkosi
namhlanje ndiyolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni namhlanje ndiyolwa ngokuligumi ceba ndimenge ngailange amandla ndiwathathe embokweni ingoma ndithathe moyeni 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 amandla ndiwathathe embokweni.